shankisupplier.com.
Hapa mashati ya pakitenko mashati empire. Kiona mnyanga karudisha kukuba sina bidu kaloge tena.
Mashati madman.
Come on ya nileta. Come on ya nileta. Come on ya nileta. Musi nilunisha lipotoka. Come on ya nileta. Come on ya nileta. Come on ya nileta. Musi nilunisha lipotoka. Wakina nauliza, wane huyu nani, wanauliza, kaletona nani, 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 sani outani, sani outani, sani outani, sani outani, wakapima kwa mesani, pima kwa mesani, pima kwa mesani, pima kwa mesani, kumbe usitoatane, 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 tumepiga nje ndani, piga nje ndani. Began to done it, began to done it, while it's an day out on it, Sunday out on it, Sunday out on it, Sunday out on it, walk up in my commissary, be my commissary, be my commissary, be my commissary, could be also to attend it, who's it to attend it, who's it to attend it, who's it to attend it to me, began to done it, began to done it, began to done it, began to done it.
When I stuck a cushion down, I want to shake a machete, when I don't get a son of Siwa, only walk up, you want to take a bit of me, she can't copy, so we want to study our party. Niki checking because I want to walk up, one of us could be mixed number soya. Mapaka poda wali wali wa mboga. Usifana ni shota mwato bwana soda.
Mashati badman.
Wakapi wali kuwa na paboja. Wamerudi chini sasa mekuwa vioja. Na wakapi wali yoitwa waoga. Wanafanya misala baka wakaupa joba. Watu watakusau. Mwisho ikawa salau. Wakino kapanda dao. Woko nekana jiao. Watu watakusau. Mwisho ikawa salau. Wakino kapanda dao. Walk on the Canada. Now this is Mongali mtu usoni. Nisha wakanya lakini bada wakome. Kama bisa nisha ingia sokoni. Na kama nenge kufa nenge enda piponi. Now this is Mongali mtu usoni. Nisha wakanya lakini bada wakome. Kama bisa nisha ingia sokoni. Na kama nenge kufa nenge enda piponi.
Salasina bili kodi yetu.
Kodi yetu.
Wane tumetoka bali.
Bali.
Salasina bili kodi yetu.
Kodi yetu.
Hakala msijari.
Jari.
Salasina bili kodi yetu.
Kodi yetu.
Tumetoka bali.
Bali.
Salasina bili kodi yetu.
Kodi yetu.
Hakala msijari.
Jari.
Wame kanyaga 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 mdodo. Kanyaga 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 mdodo. Wame kanyaga 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 mdodo. Kanyaga 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 mdodo. Hey, umelewa au? Wame kanyaga mdodo, mangata. Kanyaga mdodo, mangata. 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 Mateso mangata, mangata, mangata. Watoto wanatapata hapa. Mangata, mangata, mangata. Watoto wanatapata hapa. Mangata, mangata, mangata. Watoto wanatapata hapa. Mangata, mangata. Mangata watoto natapata hapa.
Niki cheki kwanza watoto waoga. Wana post kwenye mix na masoja. Mapaka poda wali wali wa mboga. Usipana ni choto mwoto kwa na soda.
So achika doa chikirea.
Visa na sina mbili kodi yetu.
Kodi yetu.
Wane tumetoka mbali.
Bali.
Visa na sina mbili kodi yetu.
Kodi yetu.
Hakala msijali.
Jali.
Visa na sina mbili kodi yetu.
Kodi yetu.
Tumetoka mbali.
Bali. Yetu jani
studio mosh magetoni mosh soki sefule swabi 13 fanya maroti huyu chakimara anakubali lecha miso yo marola nakubali waswasha kisanika pilisita wapsira machete ya bahali swachi pofu masela pifamo yanakubali sana waswate meke swaba kifoko. Chao mada, wabani kia poli. Select 4, supporting Koko. Sipata kasi, so mkwani mtuwa. Machokodo, so masasi. Albani mpofu, speedo. Siwa baridi, hatiba watashiwani. Panya nizoka, siwa no makajani. Oswa pilato, no sita. Msirafalizo, ya kusahiro kifule. Mitoto wa mungu, sendi wida.
Mashati classic, classic. supplier.